sonke sokuphila kwami ngiyozichitha nawe. Vuleka amasango ngingene kizi isikhethele wena. Wena vuleka amasango ngingene kizi isifunela wena.
Jabula when let's talk tool sebe fike bonke bakhuluma when we stand us me when togozo yami.
Baby, go on.